Esule yokubiri. Nze ndi kimyula kya Saloni, eddanga ery'omu biwonvu. Ng'eddanga mu maggwa gw'enjagala bwali bw'atyo mbawala. Ng'omucungwa mu miti egy'omu kibira, muganzi wange bwali bw'atyo mu balenzi. Natula wansi w'ekisiikirize kye n'essanyu lingi, ebibala bye ne biwoomera amatama gange. Yannyingiza mu nju ey'okuliiramu embaga, n'ebbendera ye eyali kunze kwagala. Munkwatirire n'ezzabbibu enkalu, munsanyuse n'amacungwa, kubanga okwagala kundwazizza. Omukono gwe ogwa kkono guli wansi w'omutwe gwange, n'omukono gwe ogwa ddyo gunkutte. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi, olw'empeewo n'enjazi ez'omu ttale. Muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala, okutuusa we kunaayagalira. Eddoboozi lya muganzi wange. Laba, ajja, ng'abuukirabuukira ku nsozi, ng'azinira ku busozi. Muganzi wange alinga empeewo oba ennangaazi ento. Laba ayimirira ennyuma w'olukomera lwaffe, alingiza mu ddirisa, yeeraga ng'alabikira mu mulimu ogulukibwa ogw'omu kituli. Muganzi wange yayogera n'angamba nti, "Golokoka gwe njagala, omulungi gye ndi, tugende tuveewo. Kubanga, laba, toggaaweddeko, enkuba eyise egenze, ebimuli birabise ku ttaka, ebiro bituuse ennyonyi mwe ziyimbira, n'eddoboozi lya kaamukuukulu liwulirwa mu nsi yaffe. Omutiini gwengezza ettiini zaagwo embisi, n'emizabbibu gimulisizza, giwunya akaloosa kaagyo. Golokoka, gwe njagala, omulungi gye ndi, tugende tuveewo. Ayi ejjiba lyange, abeera mu njatika ez'omu jjinja, mu bwekwekero obw'ebbanga, ndabe amaaso go, mpulire eddoboozi lyo, kubanga eddoboozi lyo ddungi, n'amaaso go gaakusanyusa. Mutukwatire ebibe, ebibe ebito, ebyonoona ensuku ez'emizabbibu, kubanga ensuku zaffe ez'emizabbibu zimulisizza. Muganzi wange wange, nange ndi wuwe. Aliisiza ekisibo kye mmalanga, okutuusa obudde nga bukedde, ebisiikirize ne biddukira ddala. Kyuka, muganzi wange, obe ng'empeewo oba ennangaazi ento, ku nsozi eza Beseri.